me. Okay. Likotoka ni mbali na napokwenda sipajui, barabara haipo shwari, imejawa na maadui. Ujafo jombika teni zika simjui, nachomiliki ni umwili tu na alama ya ndui. Kauli ni ile ile, no money, no honey, so na chill na wait for the better days coming. Haya maisha bwana yako very very funny, hayahitaji we na sira, man you need to be charming. Geto kuna jiko, kuna friji, manake ni mlo moja na maji mengi ya baridi. Asante kwa kila kitu Mungu, siwezi kukufuru, nachoamini utanipa tu siku yote zondoruru.
Weje ni gairi wakati bado alfajiri, kikubwa ujasiri na kuamini kuna mchana na jioni. Bado nangoja, bado na bado nangoja, bado nangoja, nasubiri wakati wangu na mimi. Bado nangoja, bado na bado nangoja, bado nangoja, sitachoka kusubiri.
Life is never easy, I know. You hustle to get a peace and glow. Focus on your dreams and never let it go. Never listen to the haters, let him low. Malango mana lenganya manga manga manala mjau anyanga ale amilanga alanga bikanga twalala njala na buhanga asanja lamba kachamba la kamba la chambi hanga na hanga tale bya ombe o otondola na chobe menge menge o olombola ibelela bya ale bya mashimbola bishichwe ibya manga na londo bola bashi obolote na bashi obolote na bashi olambo ekaba we mwabyo eyobesu wakilwa yeshi hibo a makala machimina mabogobo a.
Iweje ni gairi wakati bado alfajiri,